Nilikuwa njia panda kiasi cha kufanya maamuzi kwa kuirusha coin, bahati mbaya sikuwa nayo. Nilipotoka high nikacha kutazama nayo kosa, nikaweka moyo wangu wote kwa nilio nayo. Wote waliponiacha nilitazama juu, nikiamini baba kwamba we pekee ndio unayenijua vizuri. Ukanikingia jua pale ambapo hata my family tree haikuweza nipatia kivuli. Nimeomba mkate wa kila siku, umenipa bakery, umenieka juu ya adui robo century. Nini cha kunieka mbali nawe ikiwa vyote ninavyoviangaikia sitoingia navyo kwa cemetery? Ngumu kuimaliza siku kiwa ndani ya ngozi yangu, hawajui sio rahisi kuwa nafasi hii. Mungu amenipatia baraka ambazo siwezi kuhesabu, kanitoa Misri, now niko free.
Father guided me, decided for me, I'm so far now. Many gave up, praise his name, he gave me.